kusa ababu no matuza nabalangira atose bakatunda bubo yakala omwana agera omukuku gomsaje uliriza kugamba ekintu kikulu kyetulina waffe ye katonda tera biraba nesakya wansi atose bakatunda yakuze bingi atulina katonda gomsaje atulina katonda yakuze
Tulina
mix up your
words.
Mix up your words.
Ubya kade.